Abahluleli 6 verse 1. Kepha abantwana bayiZrayeli benza ukuba emehlweni kaJehova. UJehova banikele esandleni sabakwaMidiyane iminyaka yesikhombisa. Verse 2. Isandla sakwaMidiyane samahlula uIsrayeli ngenxa kwaMidiyane. Abantwana bayiZrayeli bazenzela imihume yasezintabeni nemigede nezinqaba. Verse 3. Kwathi nxa abakwaIsrayeli sebelimile, abakwaMidiyane benyuka nama-Amaleki nabasempumalanga bakhuphukela kubo. Verse 4. Bamisa mayelana nabo bachitha izithelo zomhlaba kwaze kwaba seGaza, abashiyanga kudla kwa-Israyeli nazimvu, nazinkomo, nazimbongolo. Verse 5. Ngoba benyuka nezinkomo zabo namatende abo, bafika njengesikhonyane ngobuningi, babengenakubalwa bona, namakamela abo, bafika ezweni ukuba baliqede. Verse 6. Abakwa-Israyeli baphela amandla ngenxa kwaMidiyane, base bekhala abantwana bakwa-Israyeli kuJehova. Verse 7. Kwathi lapho abantwana bakwa-Israyeli besakhala kuJehova ngenxa yakwaMidiyani. Verse 8. UJehova wathuma umprofethi kubantwana bakwa-Israyeli wathi kubo, usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, ngakukhuphula eGibhithe, ngakukhipha endlini yobugqila. Verse 9. Nganophula esandleni sabaseGibhithe, nasesandleni sabo bonke abanicindezelayo, ngabagxosha phambi kwenu nganinika izwi labo. Verse 10. Ngathi kini, nginguJehova uNkulunkulu wenu, aniyukwesaba uNkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo, kepha kanilalelanga izwi lami. Verse 11. Kwafika ingelosi kaJehova yahlala phansi kwe-oke lase-Ofira likaJowashi umu-Abiyezeri. Indodana yakhe uGidiyoni yayibhula ukolweni esikhanyweni sewayini ukuba amthukusele abakwaMidiyane. Verse 12. Ingelosi kaJehova yabonakala kuye yathi kuye, uJehova unawe wena qhawe elinamandla. Verse 13. UGidiyoni wathi kuye, oh nkosi yami, uma uJehova enathi konke lokhu kusehlela ngani na? Ziphi izimangaliso zakhe abasitshela ngazo obaba bathi uJehova akasikhuphulanga eGibhithe na? Kepha manje uJehova usilahlile wasinikela esandleni sakwaMidiyane. Verse 14. UJehova wambheka wathi, hamba ngala amandla akho umsindise u-Israyeli esandleni sakwaMidiyane, angikuthumanga na? Verse 15. Wathi kuye, oh nkosi, ngiyakumsindisa u-Israyeli ngantoni na? Bheka umndeni wami umpofu kwaManase, mina ngingomncinyane endlini kababa. Verse 16. UJehova wathi kuye, impela ngiyakuba nawe, uyakubabulala abakwaMidiyane kungathi bangumuntu munye. Verse 17. Wathi kuye, uma ngifumene umusa emehlweni akho, unginike isibonakaliso ukuthi nguwe okhuluma nami. Verse 18. Ake ungamuki lapha. Ngize ngibuyele kuwe ngilethe isipho sami, ngisibeke phambi kwakho, wayesethi ngiyakuhlala uze ubuye. Verse 19. UGidiyoni wangena walungisa izinyane lembuzi namaqebelengwane angenamvubelo e-efa lempuphu, wayibeka inyama eqomeni, wawuthela umhluzo ekhanzini, wakukhiphela kuye phansi kwe-oki wakunikela. Verse 20. Ingelosi kaNkulunkulu yathi kuye, thatha inyama namaqebelengwane angenamvubelo ukubeka edwaleni, leli uthulule umhluzi, wenze njalo. Verse 21. Ingelosi kaJehova yayiselula isihloko sentonga esandleni sayo, yathinta inyama namaqebelengwane angenamvubelo, kwenyuka umlilo edwaleni, wadla waqeda inyama namaqebelengwane angenamvubelo. Ingelosi kaJehova yayisimuka emehlweni akhe. Verse 22. Wayesebona uGidiyoni ukuthi iyingelosi kaJehova. UGidiyoni wathi, maye Nkosi uNkulunkulu ngokuba ngibonile ingelosi kaJehova ubuso nobuso. Verse 23. UJehova wathi kuye, ukuthula makube nawe, ungesabi, awuyukufa. Verse 24. UGidiyoni wamakhela uJehova e-altare khona, waliqamba igama lokuthi iJehova Shalomi, kuze kube namuhla lisekhona e-Ofira lama-Abiyezeri. Verse 25. Kwathi ngalobo busuku uJehova wathi kuye, thatha iduna likayihlo nenye inkunzi eneminyaka yesikhombisa ubhidlize e-athali kabhali uyihlo analo ugawule u-ashero ngakulo. Verse 26. Umakhele uJehova uNkulunkulu wakho i-altare esibongweni salenqaba ngokuhlelekileyo uyithathe inkunzi yesibili unikele ngomnikelo wokushiswa ngezinkunzi zika-ashera oza kugawula. Verse 27. UGidoni wayesethatha amadoda ayishumi ezincekwini zakhe wenza njengalokho uJehova ekhulumile kuye, kwathi lokho ebesaba bendlu kayise nabantu bomuzi ukuba angakwenzi emini wakwenza ebusuku. Verse 28. Lapho abantu bomuzi bevuka ekuseni kakhulu bheka i-athali kabhali laselibhidliziwe no-ashera wayengakulo wayegawuliwe nenkunzi yesibili yayinikelwe phezu kwe-athali elalakhiwe. Verse 29. Bakhuluma omunye komunye bathi, kwenziwe ngubani lokhu na? Lapho becinga bebuza bathi nguGidoni indodana kaJowashi owenze lokhu. Verse 30. Base bethi abantu bomuzi kuJowashi, khipha indodana yakho kuba ife ngokuba ilibhidlizile e-athali kaBhali nangokuba imgawulile u-ashere owayengakulo. Verse 31. UJowashi wathi kubo bonke ababemi ngakuye, niyakumlwela uBhali nimsindise yena na? Oyakumlwela uBhali makabulawe kusasa ekuseni, uma engunkulunkulu makazilwele yena lokhu kukhona olibhidlizile i-athale lakhe. Verse 32. Ngalokho ngalolo suku wambiza ukuba uJerubhali ethi uBhali makalwe naye ngokuba libhidlizile i-athale lakhe. Verse 33. Kwabuthana bonke abakwaMidiyani nama-Amaleki nabasempumalanga bawela bamisa esigodini saseJizreyeli. Verse 34. Kepha umoya kaJehova wamboza uGidiyoni wabetha icilongo kwabuthana ama-Abiyezeri amlandela. Verse 35. Wathuma izithunywa kulo lonke lakwaManase nabo babuthana bamlandela, wathuma izithunywa ku-Asheri nakuZebuloni nakuNafetali bakhuphuka ukuba babahlangabeze. Verse 36. UGidiyoni wathi kuNkulunkulu, uma uzakusindisa u-Israyeli ngesandla sami njengalokho ukhulumile. Verse 37. Bheka, ngiyakubeka uboya obugundiweyo esibuyeni. Uma kukhona amazolo eboyeni bodwa komile emhlabathini wonke, ngiyakwazi ukuthi uzakusindisa u-Israyeli ngesandla sami njengalokho ukhulumile. Verse 38. Kwaba njalo ngokuba wavuka ekuseni ngangomuso, wabucindezela uboya, wakhama amazolo eboyeni, kwagcwala isitsha amanzi. Verse 39. UGidiyoni wathi kuNkulunkulu, intukuthelo yakho mayingangivutheli, ngiza kukhuluma kanye kuphela, ake ngilinge kanye kuphela ngoboya, makube komile eboyeni bodwa kube khona amazolo emhlabathini wonke. Verse 40. Wenze njalo uNkulunkulu ngalobo busungu kuba kwakomile eboyeni bodwa, kepha emhlabathini wonke kwakukhona amazolo.